Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivyo Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, mu Burundi ni ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga kuri internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook na YouTube vewa radio yacu. Hano I Washington DC muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi kandi mbaye kaze mu kiganiro muri isanga. Turagaruka ku nama ibera mu Rwanda ihuje ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Dukomeje rero kubatumirira bamwe mu bantu bagiye mu nama z'amatsinda atandukanye ku ruhande rw'iyo nama ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nongere mbaye kaze mwese kuri radio yanyu nshuti banywanye. Nkuko nari nabivuze mu kanya, uyu munsi turagaruka kuri CHOGM, inama ibera mu Rwanda ihuje ibihugu bigize umuryango wa Commonwealth bikoresha ururimi rw'Icyongereza. Mu matsinda yakoze inama ku ruhande rwa CHOGM harimo n'ay'abagore. Twabatumiriye Madame Umulisa Letitia yari muri iyo nama ahagarariye umuryango witwa Mama Courage. Mama Courage ni umuryango ukorana n'abana b'abakobwa babyariye iwabo mu karere ka Bugesera ni mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. None rero reka twakire umutumirwa wacu Madame Letitia ikaze ku Ijwi rya Amerika. Nagira ngo wibwire abatwumva rero mu gihe tugiye gutangira iki kiganiro.
Yego. Nishimye cyane, nishimiye umwanya mumpaye kugira ngo nganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abakunzi b'iki kiganiro muri rusange nk'uko Eugene yari amaze kubivuga, nitwa Umulisa Letitia, nkaba nyobora umuryango witwa Mama Courage, akaba ari umuryango ukorera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Yebadatsagatoya amazi hari akabazo karimo gatoki ijwi ukuntu urimo gusohoka, waba urimo ukoremo gukoresha headphone cyangwa ushyize kuri speaker?
Ah, nikoreho
akuramo headphone is oh speaker iravuga ukuntu kutari kwiza.
Okay.
Nta kibazo.
Mukozi cyane. Nanyumva neza noneho.
Yego, noneho turakumva.
Muranyumva?
Yego.
Yego. Nari mvuze ngo nitwa Umulisa Letitia nk'uko Eugene yari amaze kubivuga. Nishimiye cyane kuba muri iki kiganiro kugira ngo nganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika n'abadamu muri rusange ku bijyanye na CHOGM, ku bijyanye n'umugore n'iterambere ry'umugore muri rusange.
Ndagushimiye.
Nyobora umuryango Mama Courage. Umuryango ukorera mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Musanzwe mu byo nize ibijyanye n'ubumenyi muntu ari byo bita psikoloji. Nkaba narakoze igihe kinini mbana n'abadamu, mbana n'abatishoboye mbakurikirana mu bijyanye no kuyakira kwakira ibibazo babahuye nabyo abagize ibibazo by'ihungabana bitandukanye byaba byaturutse kuri genocide byaba byaturutse ku gufatwa ku ngufu niko kazi cyane cyane nakoze
ndumva hari inama nyinshi ushobora kuza guha abantu muri kiganiro nubwo zitabuza nyine kujya kureba abafite ubwo buhanga ubumenyi nk'ubwawe cyangwa se n'izindi nzobere mu bijyanye n'ubuvuzi ubwo reka dukomeze rero tuganira nkaba ngushimiye cyane uyu mwanya uduhaye ndibaza ko nk'uko wari ubivuze abantu benshi batuye nk'aho mu Bugesera baba bazi umuryango uhagarariye ariko nk'uko batawuzi nyine muri make mbere y'uko tunareba ibijyana n'inama ya Cogamo n'icyo mwayikuyemo mu itsinda ry'abagore mwagiyemo icyo mwavuga mbese cyazatuma murushaho guteza imbere uwo muryango muhagarariye Mama Courage banza utunyuriremo mu magambo make y'amagambo avunaguye amavuna amavuko uyu muryango watangiye ryari ufite iyihe ntego
akoze cyane Jenny umuryango Mama Courage nk'uko izina ryacu ribivuga ufite ubusobanuro bubiri cya mbere umumama turamubwira ngo Courage tera imbere byose birashoboka ntugire ubwoba ukomeze ugana imbere hakaba n'ubundi busobanuro buvuga ngo uri umugore ufite courage uri umugore ufite imbaraga kandi izo mbaraga zikurimo ziranagaragara ubwo ni ubusobanuro bubiri bw'umuryango wacu twawise Mama Courage kubera twabonaga uburyo abana b'abakobwa babyariye iwabo bahura n'ibibazo bitandukanye ariko bakihangana bagakomeza bakagana imbere nkuko namaze kubabwira ko ndi umujyanama ndi umupsikologe nakoranye n'abantu igihe kirekire iri zina cyangwa se igitekerezo cyo gushinga uyu muryango cyaturutse cyane kuko nakoranye nabo mu myaka guhera mu 2014 hari undi muryango nakoreraga nkorana n'abana b'abakobwa babyariye iwabo ndeba uburyo bafite imbaraga n'ubushake ndavuga ngo uwazagira igihe noneho ngasanga n'abari mu cyaro cyane kuko umuryango wakoreraga mu mujyi umuryango wacu wa Mama Courage watangiye mu 2018 dutangirana n'inshuti yanjye twa Janine Mudage twifuza gufasha abana b'abakobwa bari mu cyaro kuko twabonaga bafite ibibazo byinshi imibare iri hejuru cyane cyane mu gihugu cyacu abahagarika amashuri abatabasha gukomeza amashuri yabo kubera ko batewe inda bakiri bato cyane ko umwana w'imyaka 11 aterwa inda hari n'uwo dufite imyaka 14 ufite abana b'impanga ukabona ubuzima bayemo ukabona baraseka ukabona ko bafite ubushake bafite imbaraga nubwo badafite wenda uburyo buhagije ariko wabafasha hari icyo byatanga umuryango wa Makuraje rero
kuva muri 2018 se mumaze gufasha abana bangana iki cyangwa se mufite abana bangahe mu muryango
ufite abana bose hamwe 200 mu karere ka Bugesera
mubafasha mu buhe buryo rero avuga kuti turabafasha ariko uvunaguye watubwira ko mubafasha mu bihe byiciro mubafasha gute
kuko nakubwiye bwa mbere twatangiye dushaka kubanza kubafasha kwakira ibyabo kuganira ku bikomere byabo twatangiye dukora amagroupe yo kuganira twita groupe de soutien mu bijyanye n'ubujyanama kubanza kwakira ibibazo byabo hanyuma tukajya tunakira umuntu ku giti cye kugira ngo tubanze kubanza kumva mbese w'ubwe yaciye mu bintu bimeze bite ese yabyakiriye ate no muri aba groupe yo rero hagati yabo baganira bahana ibitekerezo bahana ibiganiro umwe experience yaciyemo inzira yaciyemo zamufashije kwiyakira zigafasha mugenzi we ayo ni amatsinda twazamukanye n'ayo matsinda tugeze mu 2020 tubona ko ibyiza ari uko twashingana niho centre ni abakobwa bamaze kugira imbaraga zo ziri navuga ziri muri bo bamaze kwakira ibyababayeho ahubwo noneho barashaka gutera imbere icyo gihe twatekereje gushinga centre izajya ibahuriza hamwe tukabigisha uburyo butandukanye, tukabigisha kwihangira imirimo, tukabigisha tukabimpoweringa, tukabaha icyizere cy'ubuzima, ariko noneho bifatika birimo kubafasha kugira ngo batangire ubuzima bushya n'abana babo. Umuryango rero ukaba ufite intego yo kuzamura ubumenyi bw'umwana w'umukobwa ndetse n'umudamu tutamusize inyuma muri rusange, kubaha imbaraga cyangwa se kubongerera icyizere, kwiyumvamo icyizere, kwiyumvamo bwa bushobozi busa n'ubwasinzirijwe n'ibibazo babayemo, kubafasha kuba abantu bihagije mu buzima bwabo, akumva ko nta wundi akeneye kugira ngo abeho. Kuko hari abo twaganiraga tubwira ati ngerega kubyara undi mwana birashoboka, kuko ntacyo nishoboreye, umuntu turahura akantu ijana mba naburaye, ijana ndaryakira. Ubu rero noneho twebwe centre yacu iramubwira ngo ngwino wige, biga kudoda, biga ibijyanye no kuba n'ubumenyi rusange, imibare, igifaransa kibafasha kubasha gucuruza ibyo bakora, bakiga icyongereza, bakiga ibijyanye noneho no gutangiza ubucuruzi buciriritse, n'uburyo wamenya kujera amafaranga, n'uburyo wamenya kuyasevinga, bafite uburyo bahagati yabo basevinga. Iyo niyo wari icyo kintu cy'ingenzi cyatumye tutangiza centre. Harimo abakobwa bariga kudoda bakarangiza amezi atandatu, tukabafasha noneho gutangira, tukabaha uburyo bwo gutangira kandi nabwo bishyize hamwe. Ubu ngubu biga imashini iza kudoda, baradoda imyenda myiza cyane. Noneho hari na kiosque twabashyiriyeho, bamara kudoda imyenda yabo bakayijyana muri kiosque, amafaranga basabwa ahubwo bajyana muri kiosque. Ni ku muhanda twanateganyaga ko ubwo hagiye kuba ikibuga mpuzamahanga bazajya babona abakiriya bari international. Noneho abamaze kwiga icyongereza, igifaransa, baragerageza birwanaho ku buryo bakira abakiriya babo. Hanyuma ubuzima bugatangira.
Yego, ubuzima bugatangira, ubuzima bugakomeza. Nk'uko umaze kubitubwira nyine, bamaze kwigirira icyizere, bafite imbaraga, babasha gukora ibibateza imbere. Ndaza kubisabira, reka mbisabire muri aka kanya rwose, nabo niba badukurikiye cyangwa se waba afite akanya aze kugira inama cyangwa se igitekerezo atanga muri kiganiro, asangire n'abandi ubuhamya muri makeya kugira ngo bibashe kugira n'abandi byubaka. Reka rero mbendekeye ahangaha ku bijyanye n'umuryango muhagarariye Mama Courage, turaza kubikomeza mu kanya, ariko nifuzaga kugira icyo twavuga kuri CHOGM mwagiye muhagarariye uwo muryango. Ugiyemo ugiye mu nama, ni iki cya mbere wumva cyagushimishije ku giti cyawe kuba warabashije kwinjira muri iyo nama?
Murakoze cyane. Iyi nama ni ikintu cyashimishije cyane, kandi numva kizafasha yaba njyewe yaba abo nari mpagarariye, kuko kubona ubasha kubona amahirwe yo kwinjira mu nama irimo abagore 500 baturutse ku isi yose. Noneho harimo b'abadamu bakomeye tuzi twese ku isi, batabaduha ubuhamya bwabo bw'ukuntu batangiye imiryango bafite, bw'abagore bamaze gufasha, ubuhamya bwabo bwo mu bihugu bitandukanye. Iyo inama yaranejeje cyane, kandi numva ifunguriye imiryango, kuko twabaga tuganira n'abandi badamu, abo bose baturutse mu bihugu by'impande z'isi, noneho tugahana ibitekerezo, uburyo dukora, uburyo nabo bakora mu bihugu byabo. Ugasanga hari abafite abagifite imbogamizi nini cyane, bakakubwira uko batekereza bakwigiraho, noneho natwe tukigira kuri abo badamu b'indashyikirwa. Ko navuga indashyikirwa baduhaga ibiganiro bikomeye pe.
Yego,
bikomeye.
Uraza kuduhamo nk'ingero zimwe na zimwe mu kanya? Reka kubera iki kiganiro ari icy'abakunzi b'Ijwi rya Amerika kandi bifuza kuganira nawe, ndagira ngo njye ku murongo wa telefone mbaze nakire Fabrice. Waramutse neza Fabrice, makuru yawe umeze ute, urahagana? Yego yego,
ndano mu Rwanda mu karere ka Gasabo.
Yego,
mu kagari ka Nyarutarama.
Yego, uri ukurikiye CHOGM nawe?
Yego ndayikurikiye nabikurikiye.
Nuko
twatinya abashitsi bajemo.
Yego.
Kandi twanezerewe.
Nuko. Ye none ufite akabazo cyangwa ni igitekerezo?
Ni ibibazo ntabwo ari ibitekerezo kuko uwo muryango n'ubwa mbere mumenye ngo ni Mama Courage.
Mama Courage ni umuryango yashinze anahagarariye.
Ni umuryango witwa Mama Courage, nagira ngo mubaze. Ese ubundi ijambo Mama Courage ku badasobanukiwe, kuko abenshi ndumva ari nk'ubwa mbere tububumvishe, nubwo yabigerageje kubisobanura ariko Mama Courage twumvishe nk'aho ari nko mu Giswahili. Twagira ngo dusobanure umuryango icyo ufasha ndetse n'abufasha abarimo. Kuko uyu munsi wanone nubwo tuvuga ngo nubwo yavuze ko ari abadamu gusa, ese nta mugabo waza bafashamo cyangwa se ese icyo bafasha nko ku bakobwa bakiri bato bari iwabo cyangwa n'abandi basore bakiri iwabo ni iki? Kuko yakwiye ko yuze n'iby'ubumenyamuntu.
Yego.
Ikindi cya kabiri, ese muri urwo rubyiruko rw'abakobwa ni iki kigiye guhinduka? Kuri uyu munsi wanone tubona ko hari abakobwa bagira ibibazo bakabyarira iwabo mu ngo, kandi hakaba harajeho porogaramu yo kuvuga ngo barabaha amafaranga yo kugira ngo babashe kwibeshaho kugira ngo bave muri bya bintu bituma barangara bagatwara izo nda z'indaro. Mumbabare, wenda nshobora kuba mbivuze nka nabi hari sinzi, ariko mu by'ukuri ni iki kiri gukorwa? Ni izihe ngufu zigiye kongerwamo kugira ngo ibyo bibazo bigabanuke? Ikindi nagira ngo mbaze, ese byibuze mu basore ntabwo mu basore nta muntu w'umugabo wajya muri uwo muryango kugira ngo nabo babashe gufashwa? Kuko nubwo abakobwa batwara inda ariko hari n'abahungu bagwa mu mutego wo gutera izo nda. Niba mutubwira ko ari barati cyangwa se ari uburinganire, mwakabimureba ku mpande zombi mukatubwira ese ni iki giteganyijwe? Ese murateganya gukora iki kugira ngo twumve ko Mama Courage atari umuryango w'abakobwa gusa, ahubwo ari umuryango ureba ku mpande zose? Nongera nkabaza, ese byibuze ni iki kigiye guhinduka mu buzima bwa buri munsi bw'abo bakobwa n'abo basore kugira ngo twumve ko iyo nama yabaye ingirakamaro? Ikindi hanze aha ngaha turagira ngo badukore n'ubuvugizi ibintu nk'uko bahoze babivuga mu nama, kuko nayikurikiye hari ikibazo cy'ibintu byahagaze kubera ibiciro byo hejuru bitagisohoka mu mahanga ngo bigere muri Afurika. Twumvishemo harimo nk'ibyo bigori, izo ngano n'ibindi. Ese nk'abo bagiye ntabwo yaserukiye abakobwa gusa, ahubwo yaserukiye igihugu cyose? Twagira ngo ni iki kiri guteganya gukorwa kugira ngo ibyo biciro bimanuke, cyangwa se ku mishahara y'abantu bahembwa imishahara mikeya bakora ubuvugizi n'imishahara ibashe kuzamuka? Kubera ko uyu munsi wanone wajya ku isoko ugasanga ibintu byarahenze kandi umushahara ari mukeya.
Yego Fabrice,
ntabwo natwara umwanya w'abandi, murakoze. Murakaza,
urakoze cyane Fabrice. Ube hafi ku buryo niyo niba atasobanukiwe aza kukubaza ukamusobanura neza ikibazo cyawe. Ubajije ibibazo byinshi ariko ndumva unifuza n'umuryango hari waba witwa Papa Courage. Ubwo reka muhe umwanya agusobanurire muri makeya ibibazo byawe, ariko hari aho wageze ubaza ikibazo kiri ku rwego rwo rundi. Ntekereza ko atari icyo twasubiza muri iki kiganiro, yenda umuntu yashaka impuguke mu bijyanye n'ubukungu bakaba aribo babisobanura. Ubu twarebaga cyane ibijyanye n'abagore kuko ni nayo nama yagiyemo, ntabwo ari ku rwego rw'igihugu yagiye ahagarariye nyine uwo muryango Mama Courage. Letitia, umwasubiriza Fabrice.
Yego Fabrice, arakoze cyane. Ibibazo bya Fabrice nabyumvise byose. Icya mbere yabaza ati Mama Courage ni iki? Nubwo nagerageje gusobanura Mama Courage, ariko ni byiza ko nongera nkabisubiramo nkamusobanurira. Nibyo koko ni amagambo atari Ikinyarwanda, ariko mama izina ry'Ikinyarwanda ni izina rivuga umubyeyi, umuntu wabyaye, umumama igitsina gore ariko wabyaye mama. Noneho Courage rero ni ijambo ry'Igifaransa ariko risa nko kubwira umuntu ngo komeza, imbere, mbese ni uguha umuntu imbaraga, ni ukumufasha
kumutera ubutwari
ko ashobora kuzamuka. Ni nko kumuha support, ni nko kumuha, mbese ni ukumuzamura, kumufasha kuzamuka. Mama Courage rero twashyize hamwe ayo magambo kubera nyine umuryango twari dufite muri gahunda yo gutangiza umuryango ufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ariko n'abana b'abakobwa muri rusange kugira ngo tubashe no guhagarika icyo kintu cyo kuba abana babyariye iwabo bakiri batoya. Ubwo dufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ariko tudasize no kwigisha abana muri rusange abangavu abana b'abakobwa. Yarabajije ati ufasha abandi kugeza ubu dufasha abana b'abakobwa babyariye iwabo tukigisha n'abana b'abakobwa bandi bari mu mashuri tugategura ingendo zo kubigisha tugategura inyigisho zibafasha kuba batagwa muri cya kibazo bagenzi babo baguyemo. Ndumva niba mbashe gusubiza neza Fabrice ariko yavuze ati uwo muryango nibwo ntiwumva namubwiye dukora mu karere ka Bugesera icyo twifuza ni ukugera mu gihugu hose ntiturabasha kubona ubushobozi bwo kugera hose mu gihugu ariko twizera neza ko hamwe n'abandi badamu hamwe n'izindi mbaraga dushobora kuzagera mu gihugu hose kuko hari benshi bakeneye ubufasha hari benshi bakeneye kumva ubwo bufasha duha abana b'abakobwa babyariye iwabo. Turi ku muhanda wa kaburimbo ubwo nabwira Fabrice
yego
utaragera Kanzenze ni kuri kaburimbo hari icyapa cyacu yadusura rwose akamenya binarushijeho uko umuryango ukora.
Yego yenda akaba nawe yashinga n'umuryango ufasha abo basore yavuga ko nabo bagira ibibazo bashorwa mu bijyanye no kuba baterinda
cyane habwa nangiye kutivugaho nacyo icyo abasore nacyo twabitekerejeho ntabwo dutangirana ibikorwa byinshi uko tubyifuza bitewe n'ubushobozi uko bungana ariko birakwiye ko haba inyigisho zireba abasore muri rusange n'abagabo batera abana b'abakobwa inda nabyo turifuza kuzashyiraho uburyo bw'inyigisho twatangiye gutekereza umushinga wo kureba noneho kwigisha community duturanye abo duturanye tukabigisha tukagira ibikorwa dufatanye n'ubuyobozi guhugura aba bantu abo basore tukabahugura.
Twakire Iradukunda Richard. Wiriwe neza urahagana hehe?
Ndi Bujumbura aho bita mu Kanyosha.
Mu Kanyosha mwiriwe neza?
Yego.
Urimo kutwumvira kuri telefone cyangwa urimo kutwumvira kuri radio?
Nakutwumvira kuri telefone, rwenda bakurikirana.
Ni kuri telefone, yego. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Mama, kwanza mbanje gukeza kwanza uwo mumama kwanza ku ntambwe agezeko.
Yego
kandi nimba kuraje nyine mama kuraje ni kuraje nyine kwere ni byiza kwere komeza mbega hoho icyo dushambe ni iki mbega hoho iyo mwamenye mukabona nk'aba n'abakobwa keshi batwaye da keshi bivana keshi n'uburyo bwo mujyana kuko niho bimeze kuko turazi yuko keshi abana b'abakobwa bagutwaye inda keshi agisa n'abatwaye batwagwa inda batwazwa inda n'abantu babarusha uburyo mugihe mwamubonye ibintu byabaye mugenda mukabikora gute abantu bose bafite uburyo mukabitwarira gute kugira ngo bashengerwe kuko byo keshi biragoye umuntu agukeshi agusumbya iyo ugenye ibijumba gutwara imbwa mba naho bigore mbega bigenda gute kugira ngo mujye kwitwara abantu bakoze aya makosa ariko dushaka nanyumva.
Yego turakumva Rishara.
Icyo dushaka bibiri nacyo kikindi muko mukore iki kugira ngo mugarure imitima y'abo bana bajya mu bwo buhumbu kuko abenshi benshi bavuga ngo bibaye n'uburyo bwo mu ngo ziwa gusanga benshi baba bakenye kugira amaronko mbega muko mukore iki kugira ngo imitima yabo ntiyihute kujya muri ibyo mubagarure mu babe hafi nabo babone yuko ejo hari ibyahabo hari mu maboko y'iwabo muko mukore iki kuko abenshi buno munsi iba ino buzima bwo n'umunsi uko buzinze usanga bajya muri ibyo bintu bitayo n'ubuzima bwabo barimwo ngaruza mu byari ibyo murakoze.
Urakoze Iradukunda. Asa naho yari yasubije icyo kibazo cya kabiri kijyanye na mikoro n'uburyo babafasha ariko yenda yakongera akagusubiramo muri makeya ahereye no ku kibazo cya mbere ndetse ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Rishara. Urakoze kudutera imbaraga kugira ngo dukomeze
tugane imbere dufasha abana b'abakobwa n'inshingano zacu n'inshingano za sosiyete z'umuryango muri rusange. Hari cyarabaje atese kenshi ko baterwa inda n'abagabo bafite ubushobozi, turabizi cyane abenshi baterwa inda n'abagabo bafite ubushobozi, ariko noneho ko mu Rwanda ho ubu buryo bwo kwigisha abana b'abakobwa kugira ngo batinyuke bavuga babateye inda ni uburyo buhari, ni uburyo bwatangijwe n'urwego rw'igihugu. Hari uburyo bashobora gutanga ibitekerezo byabo bakajya gutanga ikirego kuri haraho Isange One Stop Center, bashobora kugenda bakabivuga. Noneho natwe iyo tuganira nabo tubigisha uburenganzira bwabo, tukamubwirega nawe ufite uburenganzira bwo kubaho. Niyo mpamvu twatangiriye ku bujyanama, kubera ko abenshi bari barabaye abantu bahungabanye cyane cyane bahungabanijwe n'umuryango wabo, imiryango bavukamo, amagambo bababwira, bagahungabanywa n'abo bagabo bafite ubushobozi babatera inda. Noneho tukababwira mutinyuke mubivuge. Hari n'igihe dutumira ibiganiro, tugatumira polisi cyangwa se umukozi wari akaza kubaganiriza, ubishaka aza kugira umwanya nawe akaza gutanga ikirego, ariko ntabwo ari ku gahato, ni ku bushake bw'umuntu.
Hari abantu bise bahura n'imbogamizi z'uko uwo muntu ufite amikoro cyangwa se ubundi bushobozi ashobora no kunyura ku babyeyi b'uwo mwana bakumvikana ku buryo nacya kirego kidashobora gutangwa.
Yego, ibyo nabyo duhura nabyo cyane. Niyo mpamvu kwigisha kwacu ari uguhozaho. Kuri santere abakobwa bacu barahahora, dufite abakobwa bahera ku wa mbere bakageza ku wa gatanu baza. Icyo gihe rero mu masomo tubigisha ni ukugenda gake gake, kuko abagendera ku babyeyi bavuga ati wacu barambujije, uyu muntu ajyana agurira papa inzoga, ukumva umwana yabaye nk'uwaguzwe inzoga. Ibyo rero tugenda tubigisha, niho hahandi kubigisha kumva ko afite agaciro. Agaciro kanjye si inzoga, si icupa ry'inzoga. Noneho bikazageraho yumva ko batindatinyutse njyewe nditangira ikirego niba ababyeyi batabikoze.
Uretse se RIB, uvuze urwego rwa RIB, abandi muri leta, izindi nzego za leta, mwaba mufatanya mu gukemura icyo kibazo? Kuko yego, murafasha abana bamaze guhura n'ikibazo, ariko hari no mu rwego rwo kugikumira cyangwa se kubatera inkunga, namwe amikoro mufite ashobora kuba atari menshi yatuma mubasha gufasha bose, mufatanya gute n'izindi nzego za leta?
Nakoze cyane. Dufatanya ubundi na MIGEPROF ni Minisiteri y'Umuryango, ni nabo bari badutumiye mu nama. MIGEPROF rero dufatanya nabo mu rwego rwo gukangurira umuryango nyarwanda indangagaciro z'umuryango nyarwanda, mbere na mbere uburyo umuryango nyarwanda ugomba kuba umeze, uburyo mu muryango ariho hambere hagomba guhera, bwa burere bwa kwa kundi umwana adakwiye kumva yagurwa irindazi, kuko hari aho dusanga kubwira ati bampaye irindazi kubera ubukene bw'umuryango, cyane cyane ku rwego rw'igihugu dufatanya na MIGEPROF. Hanyuma ku rwego rw'akarere hari UNICE igiye ireba abana b'abakobwa, yitwa Gender Officer. Umuntu uyobora Gender Officer ni umuntu dukorana umunsi ku wundi, nabo baba bafite amalisite y'abakobwa baba babaza aho bari, noneho bikamanuka bikagera ku murenge, tugakorana na Fer Sociale, baba bazi wa mwana ushobora kuba yarahuye n'ibibazo kubera ko yabyariye iwabo. Ni ukuvuga inzego zose za leta turakorana, na polisi nayo turakorana mu rwego rwo kuganiriza abana b'abakobwa, kuko na Isange One Stop Center naho akenshi baragenda bakakirwa na polisi, babakira bakabafasha bakabaha ubufasha bw'ibanze.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire Claude Nibigira. Claude, wiriwe?
Wiriwe neza cyane.
Yego, urahagana hehe?
Ndi muri Zambia, mu Lusaka.
Lusaka, mwiriwe neza se?
Yego, mwiriwe neza.
Nuko. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo. Igitekerezo muri ibyo bihugu byacu, Rwanda n'u Burundi, kugurira ikibazo. Igitekerezo mfite ni igitekerezo kijyanye n'igurirana ry'abantu. Igurirana ry'abantu uko abantu bagenda bagirana mu ngo bikera bituma bikituza gatika kazina agateka k'abakenyezi gahungabana kuko mu mico dufise yacu muri ibyo bihugu dufite imico yo kubona yuko umwana w'umuhungu ari we mwana yari igihe abantu bakibyara abana cumi na babiri, munani, batandatu azoshyira imbere b'abahungu ntamenye ati n'abakobwa kumbe n'abana ariko bogabanya igirirana ry'abantu mu mubyeyi akamenya ati ndabisinza kubyara abana batatu babiri azongera igihe icyo kintu ntibakizotuma abantu bakingira ibidukikije mu kibano n'umubyeyi azafata umwana umwe cyangwa babiri amenya ati aha rero umwana w'umukobwa nawe ni nyine ntegerezwa kumuha agateka n'umwana ndabona bigenzi ko igihe tuzoguma dukikegirirana ry'abantu bizotuma tuguma tugira agatira kazina mugore byaguma gahungabana kadatera imbere cyari icyo bitekerezo cyanjye nari mfite
Nye urakoze cyane Claude rwose ndumva gusha n'umwe muri iriya nama y'abagore kuko nabo bashakishije ikintu cyahagarika urugomo rushingiye ku gitsina ndetse bakagaruka no ku buringanire hagati y'umugabo n'umugore nk'aba bana rero uyu muryango Mama Courage ufasha nabo bahura n'icyo kibazo cy'ihohoterwa cyangwa se cy'uburinganire reka mpumwanya Madame Letitia Umulisa agira icyo akubwira kuri icyo gitekerezo cyawe
Kode arakoze cyane iki gitekerezo cyavuzweho no muri iyi nama nk'uko nababwiye inama bwari uburyo bwiza y'umwanya mwiza wo kugira ngo duhure n'abantu bo ku nzego zo hejuru baciye no mu bintu bikomeye bakaduha ubuhamya bwabo bakatuganiriza babandi ubona ko wari ukeneye kubona bitumye ntekereza icyo umuyobozi wa UN Women mu Rwanda yatubwiye ati icya mbere uburinganire bukwiye guhera mu rugo iwacu umupapa akwiye kuba ariwe wa mbere ugira utanga inyigisho z'uburinganire icyo Claude yaravuze mu rugo niba ubushobozi budahari tukavuga ngo ubwo habonetse amafaranga y'ishuri ajyana umwana umwe mu ishuri haragenda umuhungu ngo umukobwa azasigara arera barumuna be icyo gihe uburinganire bwapfuye rero niyo mpamvu haracyariho ni uguhozaho ni ukwigisha duhozaho ariko twigisha cyane cyane umuryango nyarwanda ko uburinganire burahera mu rugo mbere na mbere twumve ko abana bose bareshya tubigisha imirimo imwe bose bumve ko imirimo ibareba wo kubwira umuhungu ngo wica usubiremo amasomo mushiki wawe abatetse kuko ari umukobwa nateke ibyo nibyo babyaye nindi bazakura bagatangira kumubaza ku myaka 18 ngo kuki utarabona umugabo rero iki ni igitekerezo cyiza kandi cyanaganiriweho muri iyi nama buri wese ugitahanye nk'umukoro we mu bo abasha kugeraho bose
yego urakoze nawe reka twakire Nkikabahizi Dusaline uratwumva Dusaline wongererijwe hanyuma tuganire wowe urahagana hehe wowe
ndi mu Bugesera
noneho umuryango wa Mama Courage urawuzi wagira icyo tubwira igitekerezo cyangwa inama
Mama Courage yadufashije nyine kwiga imyuga Hello?
Yego turakumva ubu urakora iyihe myuga wowe wakuye muri uwo muryango
imyuga twize ni ukudoda twize kudoda amamoderi yose banatwigisha kwiga idini mu Cyongereza banatwigisha no kwiga biriya by'ubuzima bw'imyororokere
wumva umazemo igihe kingana iki wumva umaze gutera iyihe ntambwe kuvugezeyo Mama Letitia yatubwiraga uko hari n'ibindi babafashije bagenda bafasha kwiyakira haba mu magurupe yo gushyigikirana haba umuntu ku giti cye wowe ukurikije aho wavuye naho ugeze bihagaze gute
Mama Courage yanyigishije yatumye nitinyuka ibona ubuzima bwose nari naciyemo atari ryo herezo ryanjye nekira abandi banyeshuri nyine banegera abanyeshuri twiganaga gusabana nabo menya no kwiga gukora umwuga
yego
icyifuzo njye nari mfite okay hari ibyo bari batubwiye ngo bazadufasha
yego
gusa nyine baradusobanuriye ngo tube dutegereje gusa ari niko nababwira yuko kuko tumaze ntabwo ari igihe kinini twicaye ariko nyine kwa nyine ibintu twize bisaba kongera kubisubiramo twakifuza yuko bashyiramo agatege bakadutera nyine inkunga kuko nyine ibyo twize iyo umuntu atabyize bituma abyibagirwa
urashaka uko babatera inkunga mu buryo bwo kugira ngo mubashe gushyira mu bikorwa ibyo mwize mu bijyanye n'ubushobozi ahubwo n'umuntu utwumva muri aka kanya waba adukurikiye afite umutima w'urukundo cyangwa se afite n'ubushobozi bwo kugira icyo yafashisha ndumva byaba ari umwanya yego ubwo rero umaze utegereza ubwo nabo bazagira bazakubwira reka nk'umwanya madame Letitia agira icyo akubwira
rakoze Serena arakoze ari mu cyiciro cyabo duheruka mu kwezi kwa gatanu ku itariki 13 hari abagraduatinze Serena ari muri abo ngabo nibyo koko tugomba kubafasha gutangira ubuzima ariko dukurikije aho twaciye n'ibyo twagiye tubona bose bagomba kubona bagomba gushyirwa hamwe bagahabwa imashini zo gutangira kwikorera kwidodera tukabafasha no, hamwe n'akarere no gushaka amasoko ari mu mashuri ari hirya no hino ariko nk'uko mbabwira ni mu kwezi gushize bari bagraduatinze turacyakorana n'akarere kugira ngo twatwumvikanye n'ubuyobozi ko bazadushakira ahantu bakorera inzu bakoreramo noneho twebwe ibikoresho tugomba kubashyikiriza tugomba kubafasha gutangira tukabibashyikiriza na kiyosike yubatse kuri centre yacu niyabo niyo bazajya bashyiramo ibikorwa niyo baba babonye inzu wenda nk'intarama kure y'aho turi ariko bashobora kurangiza imyenda yabo bakayizana muri kiyosike nicyo twayikoreye ahubwo ubu ngubu turacyakorana n'ubuyobozi bw'umurenge wa Ntarama n'ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera kugira ngo noneho bababonere inzu bashyire hamwe ntabwo twifuza guha umuntu imashini twarabibonye umuntu imashini ejo akaba arayigurishije turashaka ko baba bari
hamwe
za mashini bagatangirana ubwo rero twari twatangiranye n'akarere ndetse na Nijeprof yari yatwemereye rwose ko igiye gupfusha kudufasha kugira ngo babone ahantu bakorera hamwe batishyura noneho twebwe turagezeho ibyo bikoresho dusabe rero namumara impungenge gusa nta kintu tuzamuha twari iwabo ntabwo tuzamuha imashini yo gutwara iwabo ahubwo tuzabashyira izo bashyira hamwe bagafashwa no gushakisha amasoko aciriritse yaba mu mashuri yaba y'amasoko yose bagashakirwa uburyo bagenda bakora gake gakeya noneho n'ibyo bakoze bakabizana kuri kiyosike kuko iri ku muhanda ikabafasha gucuruza
iyi ndumva byumvikana ashobora kuba yaratekerezaga yuko ashobora kubona igikoresho cye cya wenyine akagenda agatangira gushyira mu bikorwa ibyo yize ndagushimiye kuri icyo bisobanuro umuhaye reka noneho twakire twagira Yezu Marcel Marcel urahagana hehe
mperereye i Kigali mu Rwanda ni ikibagabaga nk'ibisanzwe
yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ndashaka gushimira Letitia ku biganiro byiza aduhaye nk'uko uyu muryango wabo yashinze Mama Courage ufite mu nshingano gufasha abakobwa babyariye iwabo ndashaka kumubaza ni utubazo tubiri tugufiya duteye dutya uyu munsi imibare y'abantu ngo avuga aterwa inda irarushaho kugenda izamuka aho kugabanyuka kandi hakorwa ubukangurambaga buri munsi bw'uko bakumira izo nda zitateganyijwe ariko byose iyo ndebye mu bushishozi bwanjye ariko ntabwo ari ubushakashatsi nakoze ahubwo ni uko mbyumva usanga hari amadini amwe namwe atemera ibintu byo kuboneza urubyaro noneho hakaba hari n'atemera gukingirizwa nkaba namubaza nti muri mu ejo hazaza mu byo muteganya muri devi mufite nkaba muteganya kuzajya murakora n'ubukangurambaga ku bijyanye no kuboneza urubyaro mu madini kuko abantu benshi bavuga ko kuboneza urubyaro ari icyaha ariko nyamara gukinga umujura atakwinjirana ntabwo ari icyaha none umunyedini wigishije urubyiruko ko agakingiriza ari icyaha gusambana n'icyaha nta mubwiye ngo none niyifata azabigenza ubwo bivuzwe ngo azakorera hatwara inda kandi niho muri gutangira uyu munsi turabarura abana ibihumbi n'ibihumbagiza byatewe inda kandi wajya kureba izo naziterwa n'abagabo rimwe na rimwe bubatse kuko mu bana ibihumbi bingahe usanga benshi babashije gutinyuka bakajya gutanga ibirego muri RIB cyangwa muri polisi usanga barabitewe n'abagabo sinzi niba hari ukuntu muzajya murafata akanya dore mukorera mu giturage aho muhura n'amatorero ayo y'abarokore cyangwa na kiriza gaturika mukagira n'uburyo muganira n'abayobozi b'amadini mubanze mwumvisha abayobozi b'amadini ko kuboneza urubyaro kwirinda kugira ngo udasama by'ubwabyo atari icyaha kuko kwikingira ngo utibwa ntabwo ari icyaha no kuboneza urubyaro ni nko gukinga umuryango ngo abajura batakwinjirana sinzi rero ukuntu muzajya murabihuza kugira ngo ejo hazaza mutazisanga mumeze nk'abakorera mu gihombo ushobora kwibaza uti gukorera mu gihombo kubera iki uyu munsi uramfashije nabyariye iwacu none n'uwo mzaba uramufashije nawe yabyariye iwabo kubera iki hari n'imyumvire idini asengeramo harimo n'ubumenyi buke wenda n'urugero ugasanga ibyo bizahora bibagonga sinzi niba iyo poroje mujya muyitekerezaho yo
yego Marcel icyo gitekerezo cyo cyumvikanye rwose ndagushimiye cyane
yego namwe murakoze
Jenny Letitia Marcel wamubwira iki mu bijyanye n'imikoranire y'amadini cyangwa se abadashyigikiye gukoresha udukingirizo cyangwa kuboneza urubyaro
Marcel rero igitekerezo atanze ni ingenzi kandi natwe ni ibintu twabonye ko biradindiza icyo twifuza kugeraho uramara kumwigisha ejo yajya kwa pasiteri akamubuza ko gukoresha agakingirizo akamubwira ko ari icyaha wanamubwira n'uburyo bwo kuboneza urubyaro aho bwatidini ntibyemera ejo akaza atwita umwana wa kabiri nibyo rero dufite ubungubu umushinga twamaze gukora turi gushakira abaterankunga wo kwigisha noneho twigisha kominote tukigisha aho dutuye tugafatanya n'inzego zitandukanye noneho tukagera no mu madini muri uwo mushinga tuzajya dutumira n'abanyamadini tubaganirize tubabwire kuko gukomeza kubatsindagira kuri icyo cyaha batagikora birangira ubonye umukobwa ejo wari ufite umwana umwe ejo afite babiri ibyo rero turashaka ni uguhozaho ntabwo twebwe ubwacu twavuga ngo twarandura icyo kintu kuko na leta irakomeza kubaganiriza ikabumvisha ko kwanga kwemera ko bikorwa kwanga kwemera ko bakoresha agakingirizo ntibivuga ko havuyeho kuba bakora imibonano mpuzabitsina ubwo ni uburyo n'ubukangurambaga twifuza gukora muri poroje ebyiri dufite iyo ngiyo ni imwe hakaba n'indi ijyanye no kurwanya imirire mibi mu bana kuko mama Courage ifite na n'irerero ry'abana nayo n'indi proje twamaze gukora turi gushakisha abaterankunga
yego twakire na Daniel Nsabimana Daniel wiriwe urahagana he
Nyamasheke ruharambuga nk'ibisanzwe ni mu burengerazuba bw'u Rwanda
yego mumeze neza
yego turashima Imana tumeze neza nta kibazo
nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
mfite igitekerezo
yego
abo bantu ni ukubashima rwose natumiriye mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ariko njyewe numvishe ari aho nagize imbogamizi mu by'ukuri ko ari igihe imishinga twumva ngo y'abagore irahana iteza imbere abakobwa tukabyumva gutyo nyine nk'abantu batuye mu cyaro ntitubimenye ese mu by'ukuri ibyo bintu kugira bitazahera mu mpapuro ni icyizere kibahereza nk'umugore uri ruharambuga cyangwa se uri mu kindi cyaro cy'ahantu runaka iryo terambere bavuga cyangwa ibyo bikorwa bavuga byamugeraho gute nimba mu by'ukuri atari imwe bihera mu mishinga nk'uko twumva ngo ibintu byaravuzwe birangira gutyo gusa batubwire.
Hadisa nk'urugero waba ufite Daniel, hari nk'umushinga waba waragenewe abagore aho ngaho mu cyaro iwanyu ruharambuga hanyuma ntushyirwe mu bikorwa, hari uwo wabuze?
Ya bibaho nubwo idakunze kubaho, ariko mu by'ukuri twumva imishinga myinshi nyine ngo ifashe abantu abagore abantu, ariko mu by'ukuri ugasanga umuntu wo mu cyaro nta makuru abonye afatika nyine ku buryo yakangurirwa gukora icyo kintu. Mu by'ukuri ayo mahirwe aba ahari, ariko kugira ngo babikangurirwe ugasanga ikibazo mobilizasiyo ziracyari nkeya rwose. Nibegera abaturage mu cyaro, begera umugore wo mu cyaro nawe yibone muri uwo mujyi nyine, bityo nawe atere imbere nk'abandi bagore bose.
Urakoze cyane Daniel. Umuri Saletitia Daniel nsabiwe nawe umubwira iki nihe na mama?
Ndagakoze cyane. Abantu bashobora kugaruka ku byo twaganiriye muri iyi nama ya Chogam. Twagarutse kuri iki kintu cyo kureba umugore wo mu cyaro twamufasha gute, twamufasha gute kuko niwe shingiro cyane cyane iyo ubashije gufasha umubyeyi, iyo ubashije gufasha umugore akabona akazi. Twamaze kubibona ko umugore ufite akazi umuryango ubaho neza, abana bariga bakabasha kugera kure. Umugore wo mu cyaro twamuvuzeho, ariko kandi kimwe namubwira twebwe muri Mama Courage ntabwo dukorera mu mujyi, mu Bugesera ni mu cyaro, ni umugore wo mu cyaro dukorana nawe. Rero ikintu cya mbere dutekereza no kumuzamurira ubumenyi, ariyo mpamvu dufite iki kigo cyigisha ubudozi, kuko tuzi ko buri munyarwanda mu gihugu buri wese arambara. Abadamu ni babasha kudoda, bakadoda ibintu byiza, bakadoda ibintu biri kuri ku rwego rwo kuba byakwambarwa, byagurwa n'abantu bose b'ingeri zose bazabona abakiriya. Ibyo turabyizeye. Hanyuma
mushobora no kuzageraho mu byohereza mu mahanga
cyane dufite bitewe n'abantu dukorana, dufite n'ibyo dukora amarikapu by'amaraptopu bya bindi, turateganya kureba isoko noneho ntitugarukire mu Rwanda, tukareba n'isoko ryo hanze, tugakora bya bindi abo hanze bakunda nk'uko bakunda ibitenge, tugakora twa tuntu twiza, tukagenda dukora ibintu, ariko noneho ibintu bikoze neza birangiye neza. Niyo mpamvu twashatse abarimu babyize babifitiye ubuhanga kugira ngo babigishe. Wenda nimugira amahirwe hagize nk'abana baza gutanga ubuhamya bababwira urwego bariho mu bijyanye no kudoda. Icyo gihe rero ni umugore wo mu cyaro dushaka kuzamura, ntabwo ari uwo mu mujyi gusa.
Birushya abagabo. Freeman nawe ari ku murongo wa telefone. Freeman wiriwe?
Yego, mwiriwe neza.
Yego, uri hehe?
Banyita Birushya abagabo Freeman, mperereye i Musanze mu Rwanda.
Musanze murakomeye?
Musanze turakomeye, turashima Imana rwose, dore turaniteguye cyane, ubu ngubu amasuku ni menshi, turi mu nama ya Chogam, ari nayo mpamvu banje gusoza abo batumirwa babashije kudutumirira mu kiganiro muri Isanga.
Yego. Ufite ikibazo, igitekerezo?
Nkanjye Birushya abagabo Freeman, nawe mbanje gushimira nyine ku bw'inama yabaye mu Rwanda, ari nayo mpamvu ngira ngo mbabaze ati ese nk'abari n'abategarugori barabona ino nama yabo yaje inama u Rwanda ihuremo n'ibihugu 54 bikoresha ururimi rw'Icyongereza, barabona izo izabungura iki n'abategarugori? Ese barabona nyuma y'uko inama ibaye abategarugori bo mu Rwanda hari icyo tuzaba tubitezeho bazaba barakuye mu nama kugira ngo babashe kwiteza imbere nk'uko bisanzwe, kuko bagenda bishyiramo mu mashyirahamwe bakabasha gukora ibintu bigiye bitandukanye, mwe namwe banabyohereza hanze? Ese nk'aso nk'urubyiruko, abasore, abapapa, abagabo babo baraduteganyiriza iki kugira ngo bazabashe kuba baduteza imbere natwe biturutse muri ino nama yabaye ya Chogam, ndetse twanishimiye nk'abanyarwanda muri rusange? Ijwi rya Amerika, murakoze. Murakaraba, mwavuganaga na ambasaderi wanyu Birushya abagabo Freeman. Murakoze cyane.
Urakoze Freeman. Madame Umulisa Letitia, Birushya abagabo muri make wamubwira iki?
Freeman arakoze cyane. Icya mbere arakoze kudutera imbaraga, kuduha imbaraga no gushima. Icya kabiri aravuga ati Chogam izafasha iki umugore wo mu Rwanda? Icyo Chogam mbona gikomeye, icya mbere yadufashije ni ukugaragara. Umugore wo mu Rwanda n'urwego agezeho muri iyi nama yaragaragaye hari umuntu twaganiriye wo muri Sierra Leone arambwira ati ko mwebwe ko abagore mu Rwanda ibintu byose mubifite mufite icyo kibazo ati ugeze iwacu ukareba uko tumeze wabona ko mwebwe ari nka paradiso iki icya mbere rero umugore wo mu Rwanda urwego agezeho rwaragaragaye kubona ibihugu 54 byateraniye ahantu hamwe twagiye tubona tumenyana n'abantu bo mu bihugu bitandukanye ku buryo abafite ibyo bakora ushobora no kubona umuntu wo mu gihugu runaka akubwira ati ibi ngibi niba ari iby'iwanyu mukora nk'ibyo twebwe tudoda muri Mama Courage kambwira tuzanyohereza amafoto nzagufasha gushakisha isoko iwacu kuko ibyo ntibabizi ntibazi ibyari byo iki rero urumva ko umugore wo mu Rwanda abayize ikintu gikomeye muri Cogamo hanyuma n'abo bantu bakomeye twahuye nabo ugenda ubaganiriza muri pose twabaga tuganira ugenda uvuga ibyo mukora ugenda uvuga abo mufasha uko aho bifuza kugera ku buryo numva twakuyemo ikintu gikomeye cyo kuba twaramenyanye n'abantu b'impande zose impande zisa hanyuma hari n'ibindi by'abagore bakora abagore bakora ubuki bakora ibintu bitandukanye baracuruje baragurisha noneho batanga n'amakontakte yabo ku buryo ushobora no gukuramo ko uhakura umukiriya urambye
kandi umugore natera imbere n'umugabo azazamuka nk'uko abyifuza uriya Freeman abyifuza umuryango uzatera imbere yego
umuryango utera imbere
yego twakire na Yannick uratwumva Yannick wiriwe urahagana he
ndi mu karere ka Nyabihu
Nyabihu murakomeye yego ikibazo cyangwa igitekerezo
ari ntabwo ndi kwibuka insanganyamatsiko
ntabwo urimo kwibuka insanganyamatsiko noneho ntabwo nubwo wakurikiye
ntabwo nakurikiye neza
nta kibazo ubwo kurikira noneho kurikiriraho bigeze hanyuma nuza kubona akanya uze no kubireba ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com cyangwa se uze kujya kuri Facebook na YouTube ukurikire ikiganiro turimo kuganira n'uhagarariye umuryango Mama Courage ufasha abana b'abakobwa babyariye mu ngo mu iwabo ubu ni umuryango ukorera mu Bugesera ni mu Burasirazuba bw'u Rwanda yaradusangiza no kubyo yakuye mu nama ya Cogamo ku ruhande rw'abagore ugira umunsi mwiza Letitia nagira ngo dukomeze gatoya mu gihe turimo kwakira abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika watubwiye ko muri bari abana mubigisha sinzi niba n'umuntu yabita abana kuko bavuye mu rwego rwo kwitwa abana ko nabo bafite abana mubigisha imyuga hari ababasha gusubira mu mashuri muri kugira ngo bategure yenda ejo heza hazaza hari ababasha kongera gusubira mu mashuri mbonera uburyo bakongera bakajya kurangiza amashuri bacikirije
yego akoze cyane injeni hari abana bifuza koko gusubira mu mashuri abo rero hari abo twabonye kugeza ubu turabasaba bakiyandikisha hanyuma turakomeza gushakisha uburyo turashaka abaterankunga noneho bashobora kubafasha kongera gutangira amashuri hari abakubwira ati ngewe ibyo mu mashuri sinabishobora mukomeze munyigishe ibijyanye no kudoda ngiye nje gutangira imyuga ariko kugeza ubu tugize nko kugera nko kuri percentage ntabwo turageza kuri nka 20% bifuza gusubira mu mashuri cyane kuko benshi baba bavuga ati umwana namusigira nde ko ndi njenyine abenshi bavuye mu miryango yabo kubera ko imiryango yabatereranye abenshi bateranywe n'imiryango akaba ari umwana wibana akakubwira ati subiye mu ishuri sinabishobora cyakora ntago ari bose abana bafite imiryango ibitayeho tumaze kubona abana barenga 7 bifuza gusubira mu mashuri aba turacyashakisha uburyo twabarihira amashuri nabo bagasubiramo ariko mu gihe bitarashoboka bari kwiga ibijyanye n'imyuga
yego nabasabye abo bana ko hagira abaduhamagara bakatubwira nabo bakadusangiza ku bitekerezo cyangwa se ku buzima banyuzemo. Reka twakire Ingabire Sabine. Sabine, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Wiriwe ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze.
Yego, icyo wifuza gusangiza n'abadukurikiye muri uyu mwanya?
Icyo nifuza gusangiza abandi ni uko uyu mushinga wa Mama Courage ufitiye umumaro umwana w'umukobwa wabyariye iwabo, kubera yuko umuntu akimara kubyara adafite umugabo kandi akiri mutoya, habaho guteranwa, habaho kongwa n'umuryango, habaho akato, gutukwa, kuvumwa. Ariko icyo twabonye uyu mushinga ufitiye umumaro ni nk'umwana w'umukobwa wabyariye iwanyu, umufasha kuva mu bwigunge, ukamufasha kwisubirizamo icyizere. Noneho by'umwihariko tumenyere imishinga iza ifasha abakobwa babyariye iwabo, ariko ntiwakuvuga ngo arazana umwana we bamwiteho akagira imbogamizi yaho yasize umwana we. Igitangaje rero muri mushinga ni uko umuntu aza kwiga akazana n'umwana we bakamwitaho, akiga atuje mu mahoro, hanyuma akabasha gukomeza urwo rugendo rwo kwiteza imbere. Mbona ari ikintu gitangaje kuri uyu mushinga. Nkaba nshishikariza abandi bana b'abakobwa babyariye iwabo bitinya kwitinyuka, ndetse n'abandi batekereza gukora imishinga yo gufasha bakaba bajya batekereza kuri icyo kintu cy'umwana w'umukobwa yimufashije, ariko ntufashe uwo yadaye muri ako kanya ntabwo bimara igihe, agera igihe akarambirwa kubera impundu zizaho umwana
kumwana. Urakoze cyane Sabine kuri iki gitekerezo n'inamuhaye abadukurikiye muri uyu mwanya. Twakire na Munezero Angelique. Angelique, wiriwe?
Wiriwe.
Nawe tuguhe ijambo.
Murakoze kumpa ijambo. Ndumva nanjye ikintu navuga ntabwo ari ikibazo, ahubwo navuga ngo ni ugushima uyu mushinga wa Mama Courage. Kuko n'abakobwa benshi babyariye iwabo usanga bagira ibibazo mu miryango iyo bamaze kubyara, noneho bikabatera kwigunga, bikabatera kwiheba, bikabatera kwiyanga. Ariko impamvu nshima Mama Courage ni uko yabatekerejeho, nkanashimira n'ubuyobozi bwemeye yuko Mama Courage yagira icyo ikora kuri abo bakobwa, ikabafasha, ikabafashiriza abana n'ibintu biba bidasanzwe. Kubona umuntu ugufasha akita ku mwana wawe kugira ngo ushobore kwiga, bityo ugire aho uva, ugire n'aho ugera. Rero iyo bakiri muri icyo gihe cyo kwiheba, kwiganya, urabona nta muntu ubitayeho, kiba ari ikibazo. Ariko Mama Courage yabategereje, ikabasanga, ikabahumuriza, ikabigisha, ikabereka ko ubuzima bugikomeje, bikabatera nabo umunezero, bikabatera kubona kuko bakiri mu murongo w'abantu, n'ikintu gishimishije. Gusa iyo urebye usanga umubare uracyari mwinshi, ababikeneye cyangwa se abahari bagomba kwitabwaho baracyari benshi. Rero navuga ngo urugendo ni rurerure, ni ugushima tunasaba yuko abo bantu bakwitabwaho, kuko barahari kandi n'imbaraga z'igihugu zikenewe kugira ngo zishobore kubyarira umusaruro igihugu.
Yego, Angelique Munezero, rwose ndagushimiye nawe, urakoze cyane. Ijambo rya nyuma rero, amasogonda make cyane, Umulisa Letitia, inama nto cyane waha abantu mbere yuko dusoza.
Nakoze cyane, nakoze. Ikintu numva gikomeye cyane navuga mu gukangura umuryango nyarwanda, abana b'abakobwa babyaye abagize ibyago byo gutwara inda bakiri batoya ni abacu, tubakunde, abana babo tubakunde. Hari amazina atari meza twita abana, ibinyendaro, uburyo uri kwigisha umwana, uba uri kumuraga nk'ibintu bibi, kumuvugiraho amagambo mabi. Umuryango nyarwanda wite kuri abo bana b'abakobwa, hanyuma kandi no kwigisha duhozeho kugira ngo tudakomeza kubona umubare munini w'abana b'abakobwa babyariye iwabo.
Urakoze cyane Madame Letitia Umulisa na Justin Tweet na Dieudonné Cyubahiro ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoromwe ari kumwe nange Eugenia Mukankusi. Mwakoze mwese abaduhamagaye baduhaye inama n'ibitekerezo. Mukomeze kugira ibihe byiza.